ukululeka moya wami ngikulilele sina abashaye bengoma zolweni zulu ukululeka moya wami ngikulilele sina abashaye bengoma zolweni zulu 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 ukululeka moya wami ngikulilele sina abashaye bengoma zolweni zulu sizindilo sezali semhlabeni lwathe wasona ndiza nokujabula kwami sizindilo sezali semhlabeni lwathe wasona ndiza nokujabula kwami sizindilo sezali semhlabeni lwathe wasona ndiza nokujabula kwami ukululeka moya wami ngikulilele sina abashaye bengoma zolweni zulu ukululeka moya wami ngikulilele sina abashaye bengoma zolweni zulu zulu samba nomari
zolweni zulu zokushaya kanjani zolweni zulu
samba nomari
zolweni zulu zokushaya kanjani
Sizongena zulu ngisamba nojohani
sizongena zulu sizobushaya kanjani sizongena zulu
ngisamba nojohani
sizongena zulu sizobushaya kanjani sizongena zulu
ngiselimindilo
sizongena zulu sizobushaya kanjani sizongena zulu
ukululeka moya wami ngikulilele
sizongena zulu
sinabashaye bengoma zolweni zulu ukululeka moya wami
ngikulilele
kunabashaye bengoma zolweni zulu
sizongena zulu
sizindilo sezali zemhlabeni lwathe wasona ndiza nokujabula kwami sizindilo sezali zemhlabeni
lwathe wasona ndiza nokujabula kwami
sizindilo sezali zemhlabeni
lwathe
wasona ndiza nokujabula
kwami sizindilo
ukululeka moya wami sizindilo abashaye bengoma zolweni ukululeka moya wami
ngikulilele
sina abashaye bengoma zolweni
zulu sizongena zulu sizobushaya kanjani sizongena zulu
samba no mari
sizongena zulu sizobushaya kanjani sizongena zulu
samba no mari
sizongena zulu sizobushaya kanjani sizongena zulu
samba no chuha
sizongena zulu sizobushaya kanjani sizongena zulu
samba no tafu
sizongena zulu sizobushaya kanjani sizongena zulu
ngiselimindilo.